boka wabula nokufanga tokwachiza boyi wange na boka benje akabenje kebiduka sike kabenje koka wabula nokufanga tokalumye boyi wange na boka benje nazali bakasengeri je bakalima muchogero nga olwala lyeddagala nga taina namanyi wachiri bakalinga ngokuba namanyi ngoina namanyi ngomwana omugezigezo oina kuba mugezigezi nolya kakola gweno nofuna magezigezo sobole okuba omugezo wangula abagezigeza beyita abagezigezi sojaja yangamba mwana gwokumalako buno obulamu bwensi bwetaga kubukuta nobukuta gwenode nonoda nemuli omuli wenkwacyo gwenaabeera nabiri abeera n'amagezi amanji agasinga n'abali bali abepanka bo bakibuli abakuba okubamenyamenya abo bajuli abepanka tino balina kakabuli abefuula batulemesa enkwacyo yaffe balina okumanya enkwacyo ffenno mwe tufuna abali benkwacyo tubakubya layini tubasimbya layini tubakubya mitwe akabenje kebiduka sike kabenje koka wabula n'okufanga tukanyweda kenge nako kabenje akabenje kebiduka sike kabenje koka wabula n'okufanga tukanywede kabia nako kabenje akenge umwenge wano twajja kulya kunyana buno obulamu bwesiite tusana ffe kwerumya tulina kudigida tulekeraho ffenno kwerumya buno omwenge zenno ngunywa nempulira payibu zenno nga ndigida lwaki werumya buno obulamu bukoma serumena wetale buno obulamu bunyuma anti sente ene woziterekko ziterekerani wenywere buno obulamu abukuwayani mu nsi ebizibu ffe twabisangawo tulina kubirekawo ffenno tulina kunywa akengenze nno wekanya kudigida zempulira bulungi mulinga nkamera anti fuka dragon master ne master yenze master dragon master neze master lwaki gwe seluganda welumya olina kunywa kenge gweno wedigidire guno omwenge boyinze gwonya sesize no stresses esinze ziruma kufa akabenje kebiduka sike kabenje koka wabula n'okufa nga tokwachiza boyi wange nako kabenje
akabenje kebiduka sike kabenje koka wabula n'okufa nga tokalumye boyi wange nako kabenje
this a rock team me tell I know I like a tivo every time me man a dem a look up for Pondi Mondial
Kasenge, jebagalima boy, Kabia, straight, rock tea, Steve M, sign out.